Dream Killers. Dream Killers. Don't tell nobody. Dream killer siku zote na watu wako karibu na ushauri, wacha tu pale unapoanza jaribu, unachosubiri majibu tu wasikie umeharibu, ili wausifie ushauri wao ndo ulikuwa tabibu. Aliponza mziki linambia kutoka ni mbinde, alipona na kaza mashabiki napata di nje, kanishauri ili mziki usikushinde, ni aliongecha mambo ya kurap kubwa la wimbe. Hawa dream killers tena wapo serious, na imani mara nyingi wena wasumbua jealous, wameshaziwa ndoto za wengi under 18 years, bogus wanaamini akili zao ndo magenius. Wengine watu wazima ila maneno yana maana, ina busara ila ndo naua ndoto nyingi za vijana. Usije ukakubali prove them wrong, maana walichoshindwa wao na isi nawe wezi ukakifanya. Hana msaada kwako zaidi ya kukuliza you okay, pendi kuona una struggle mwenyewe, napenda tu kope takufanya tu sote takushauri, sinua gari na kula mafuta ili mtembee kwa miguu wote. Ukiamua kufanya ulichomua na kuombea mbwele, wanapenda mawazo yao ndo yape kipaumbele. Dream killer anafelisha milele, ndo tako takutajia sala zake tu wakati faida ni tele. Anajua wapo walokuwa na ndoto kama yako, funa Mungu si Asumani aliwa bless ofike juu, ila yeye anachinja tu, atakupa mifano wale ulojaribu ndoto kama yako foka shindwa tu. Ukimpasikia akili yako chapwa na izingira, atakushawishi kila sekta hadi za ajira. Wapo wauza nyanya lowa ndoto chezaji mpira, koza wa kushinda vishawishi vya ma dream killers.
Hey, don't let someone who gave up on their dreams talk you out of yours. Keep going. People are dream killers. You've gotta be careful who you give your emotional access to. Excuses is our first enemy that dwells inside of us and kill our dreams. People too weak to follow their own dreams will always find a way to discourage yours. Doubt kills more dreams than failure ever will. Stay up, baby. Don't tell nobody.